Government ya Iceland hewaddeyo henyongereza ya bukadde bwa dola butano n'ekitundu eri ekitongole ekyalansi yonna ekyebyabaana UNICEF okuyambako enteekateeka ekulembeddwa mu gavumenti ya Uganda olw'okusobola okutuusa obuweereza obusandikirwako era obwenkizo mu baana bakyasinze okubeera mu mbeera embi abaana abavubuka n'amaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Sente zino zijjidde mu kaseera nga Iceland ne UNICEF bongera okusibagana maaso n'okussa mu nkola enteekateeka yaabwe ey'okutaasa abaana mu bulamu bwa bulijjo okutumbula ebyenjigiriza kw'ossa okusobozesa abaana okufuna bye bayiga ebibayamba okkula nga bantu bavunaanyizibwa ku ebyamazzi obuyonjo kw'ossa n'enteekateeka ez'enkula kuno kuyita mu gavumenti n'enteekateeka zaayo ez'obukulembeze ku mutendera ogw'eggwanga lyonna n'ebitundu okutwalira wamu. Ekiwandiika kivudde mu UNICEF kyolese nti ensimbi zino zigenda kusobozesa okuwanyirira abaana abakyali abatiini abafuna embuto ne bafuuka bamaama nga tebannaba kwetuuka bulungi n'abaana baabwe wakati w'omwaka gumu mpaka ku myaka kunakusooka mpaka myaka etaano n'okusinga bali mu bifo ebyababundabunda mu kikuube n'ekyegeegwa okusobozesa okusanga okusoomooza okwanga okusomoza kwe basanga okufuna abaana nga mbuto nga bakyali bato abamu ne banuka mu masomero n'abalala ne batuuka okufiira mu ssanya.